Zaburi ya 82. Zaburi ya Asafu. Imana ihagarara mu iteraniro ryayo, icira abigira Imana urubanza, iti muzageza he guca imanza zibera zita ku cyubahiro cy'abanyabyaha? Muci imanza zikwiriye uworoheje n'imfubyi, muci imanza zirenganura umunyamubabaro n'umutindi, mutabara uworoheje n'umukene, mubakize amaboko y'abanyabyaha. Abo mbwiye ntacyo bazi, ntacyo bamenya, bagendagenda mu mwijima, imfatiro zose z'isi ziranyeganyega. Nijye wababwiye nti muri Imana, mwese muri abana b'isumba byose, ariko muzapfa nk'abantu, muzagwa nk'umwe mu bakomeye. Mana, haguruka ucire isi urubanza, kuko uzagira amahanga yose umwandu wawe.